Oh, na 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 na. Niandike kitabu kizuri cha mapenzi, ni kusifu wewe dhahabu. Chunga nisipate tabu, yalinde mapenzi, unitibu wewe tabibu. Usinifanye kipogoshi, uyahifadhi mapenzi, hayo yalisemwa na babu. Mwisho unipe maradhi kwa kuniona mshenzi, haki napa kwa Mwenyezi. Nitakupenda mpenzi, malalamiko na subira sawa, masikitiko na dhamira sawa, maangahiko manyanyaso sawa, vumilia. Na 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 na. Oh, na 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 na. Defense. I know you believe in my baby. Usifunge kwa uzi ulinzi. Love weka defense. I know you believe in my baby. Usifunge kwa uzi ulinzi. Hey, yeah. Oh, na 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 na. Usiangaike kwa yote tunayopitia. Leo nashika Biblia. Sitaangaika na hapa kwa mbingu na dunia. Na 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 na.